No, gente, si no manche yo. No le sé. No le sé, un cubo, ubona igihe wari umukobwa n'ubu ngubu washatse ibyiza birimo ni ibihe wabonyemo cyangwa wenda ibyakubereye inzitizi ni ibihe
Ni ukuvuga ngo mu mikurire yanjye ngiye maze gushaka kubera niba ari uko nashakanye n'umugabo nta kibazo antera, nabonye nta bibazo nigeze ngira, kuko nabyungukiyemo uko njyewe nize nabi mbere, ntari nabi umugore, nize nabi, ariko namaze kuba umugore ndaniga, nkomeza amashuri ndiga ndarangiza, nta nzitizi nigeze mpura nazo ndi umugore.
none se nkanjye nk'ikintu cyaba cyaragushimishije nko gushaka nko kuba ufite umugore witwa mama w'abana ni iki?
Ikintu cya mbere rero cyanshimishije nkishaka, nabonaga ukuntu mama akunda abana, adukunze, nanjye nkumva ko nishaka ngomba kubyara abana, kandi nkumva binshimishije. Nkishaka narabyaye, mbyaye umwana w'imfura, numva biranshimishije cyane. Numvise ari cyo kintu kibanje kunshimisha, no kuba nari nashakanye n'umugabo unkunda, nubwo nashatse nkiri mutoya, ariko nashakanye n'umugabo unkunda. Kera washaka guri na mutoya, ubona ababyeyi bagushishikariza bakumva ko ugomba gushaka, nta kuvangura, abanza ugeze ku myaka yo kuba wakura.
Hari igihe rero abantu bavuga wenda ngo nk'iyo ngushatse ngo hari igihe ngushaka nk'umugabo wenda ntimubyare nk'iyo wenda wowe uramuka wenda bikaba byazana amakimbirane nk'iyo wenda uramuka utabyaye wari gukomeza wenda ugakunda nk'umugabo wawe nk'uko wumvaga umukunze cyangwa wenda mwari kugirana amakimbirane cyangwa urundi rugero.
Ni ukuvuga ngo ibyo byari guterwa n'imyumvire y'umugabo, cyangwa se wenda nk'ababyeyi be bakabimushyiramo nawe akabyumva. Ariko kubera ko twari dushakanye, umwe yashimye undi, twese dukundanye, twari kubasha kubyihanganira, kandi twari tumaze no gukura, tumaze kumenya Imana. Umuntu azi ngo ikibi n'icyiza gitangwa n'Imana.
Ni byiza ko mukomeza kuganira, ariko ibyiza ni uko mwamenya ibyahise byababayeho kugira ngo mubivuge nk'ibintu byabayeho, ibizaza imbere numva ntekereza ko wenda mutari mwabivuga cyangwa bitarabaye. Numva rero wenda nkomoreje ku bibazo yari yakubajije, mu by'ukuri mu rushako n'urugendo rurerure. Iyo umuntu ashaka arambagizwa, hari ibintu byinshi by'ingorane ashobora kuba ahura na byo. Ndetse yagera no mu rugo nubwo wenda biba ari byiza biri hagati ye n'umugabo, ariko mu miryango bikaba wenda bihari rimwe na rimwe bidaturutse kuri wowe n'umugabo wawe. Mu by'ukuri kugira ngo ubashe kubana n'umugabo wawe ugukunde nawe ugukunde bigere uyu munsi, ni irihe banga ryihishe aho ngaho ku buryo wenda byamufasha? Nawe uvuga ngo ese ngo iyo wenda muza kutabyara wari kubyakira ariko nta byabayeho kandi nta n'ibinyaha n'ibyateganijwe, numva ntacyo byakumarira kubimenya ubungubu, ahubwo wenda we yabikubwira akurikije ibyo agenda ahura nabyo hirya no hino. Ni iki wenda yakubwira kuko ingorane yazikubwiye ko ntazo yigeze abona mu rushako, ariko habamo urugendo rurerure mu by'ukuri pe ijana ku ijana nta ngorane n'imwe wabonye wahuye nayo ese ugeze mu rushako usibye kubyara nk'uko wari ubivuze ukomeje kuri icyo. Ni ikihe kindi kintu cyiza kiba mu rushako wenda kubera ko ari n'umwana w'umukobwa byamufasha kugira ngo nawe nashaka azavuga ati nzahura n'ibi, natanahura nabyo umuteganyirize umubwire uti mbese wazitwara gutya na gutya.
Njyewe nk'umuntu mukuru uri kukugira inama nk'umwana w'umukobwa ushaka gutegura ubuzima bwe bw'ejo hazaza, ikintu cya mbere cyatumye mbasha kugira imibereho myiza mu rugo rwanjye, singirana ibibazo n'umugabo, ni umuco. Umuco nakuye ku babyeyi banjye, bantoza umuco, banyigisha kubaha umugabo, imikorere, gukorera urugo. Sinsuzugure abavandimwe b'umugabo wanjye, nkabubaha, umushyitsi uje nkamufata nk'undi, sinumve ko hari umushyitsi ngomba kurutisha undi. No mu kubyara nanjye mpa abana banjye uburere nk'ubwo nakuranye ababyeyi banjye bantoje nicyo cyatumye kugezana n'isambasha kuba nagira ubuzima bwiza mu rugo rwanjye. Njye nk'inama nkugira nk'umwana w'umukobwa, numva nawe mu buzima bwawe wazabasha kwitwara neza, ukubaha ababyeyi bawe, ukubaha abaturanyi, umushyitsi uje abasanga ntiwumve ngo wenda ni umugore cyangwa ni umukecuru aje kureba mama, wumve ko nawe ugomba kumwakira. Niba asanze ababyeyi bawe badahari, umenye ko ugomba kumwakira nk'umushyitsi ugendera urugo rwo rwanyu. Ni nako uzabasha kwitwara umunsi uzaba ufite urugo rwawe. Uko uzubaha abaturanyi bazaba bagusanga, uko uzubaha umushyitsi uzaza gusanga, ni nako uzabasha kubaha umugabo wawe, urugo rwanyu ukazaba amahoro.
Ko kungo nyinshi se umugore harijya tumvikana no kwa nyirabukwe we nta byakubayeho.
Nge rero ibibazo byo kutumvikana no kwa mabukwe ntabyo nigeze ngira. Niyo mpamvu nakubwiraga ko nta nzitizi nyinshi nigeze mpura nazo, kuko nashakanye n'umugabo wanjye nta babyeyi afite, ababyeyi be bari barashaje. Cyokora nagendaga mbibona, narabibonaga mu bandi nko mu bandi baturanyi twabaga duturanye bakagirana ibibazo n'abakecuru, ariko nk'umukobwa wari warahawe umuco n'iwabo wabashaka kugira uburyo ubasha kubyitwaramo. Niba ari umuntu w'umukecuru aramutse agize amahane, wowe ukamenya ukuntu ugomba kwicisha bugufi. Iyo biramuka bingezeho wenda nkagira amabukwe tukaba twabasha kugirana ibibazo, nari kubasha kumenya uko mbyitwaramo bitewe n'umuco rero narahawe n'ababyeyi na ba masenge na ba mama wacu.
Narese nk'umugore mugenzi wawe yabaga yahuye n'icyo kibazo akaza nko kukugisha inama, wamugiraga izihe nama uko yabyitwaramo? Wamubwiraga ko yakwitwara gute nko kuri nyirabukwe hari igihe bababananiza rwose ukabona ntashaka no kukumva, kandi uko byagenda kose mugomba kubana, kandi noneho hari n'igihe ugira ibyago umuhungu we akaba ari kuri koteye?
Ni ukuvuga ngo iyo wabayeho mu burere bwiza, ababyeyi bawe bagutoza umuco, ukamenya ko wubaha umubyeyi wawe, na wa wundi uba ugiye usanganye n'umugabo wawe aba ari umubyeyi wawe, nawe aba ari mukuru aba yarakubyariye umugabo, ni kimwe n'uko nawe aba yakubyaye. Iyo wavanye umuco iwanyu ugenda ari wo muco utwaye, ukubaha n'ababyeyi b'umugabo wawe.
None se ikindi kimubwiye ni cyiza, yatangiye n'ubundi akubaza ikibazo cy'umuco ndanumara cyakirimo. Ndimo ndibaza niba udashobora kumubwira ubutwari wagize nk'umukobwa, kurinda uva mu kigero cy'abana b'abakobwa, kurinda gushaka, urumva ko wagize wihanganye imbaraga wazikuye kurinda, usibye kuvuga abanyogosenge ibintu bimeze nk'inkingi baba barakubwiye mu biganiro mwagiranye, bakubwira bati mwana wacu uzirinde ibi, uzakora ibi, ni ibiki wenda nawe byamufasha nk'umwana w'umukobwa bikazatuma nawe abigenderaho, hanyuma nawe akazabasha kubifashisha wenda abandi bana b'urubyiruko bagenzi be, cyangwa se wenda n'abandi bantu bazumva inkuru yanyu bakumva ko mu by'ukuri hari icyo wamumariye nawe kikabafasha n'igihugu muri rusange.
Mu muco rero wa kera ababyeyi bagendaga batoza abakobwa, uretse ko atari nk'ubu. Ni ukuvuga ngo kera batubuzaga gusaragurika cyane mu bahungu, barabitubuzaga, ariko ntabwo ari nk'ubu. Ubu ngubu iki gihe abahungu turigana nabo mukorana mu mirimo runaka, ariko ukamenya n'uburyo ugomba kumwitwaraho. Kera nuko abahungu babaga bari mu mirimo yabo n'abakobwa bari mu yabo, ugasanga abakobwa ntaho bari guhurira cyane n'abahungu. Yego byabagaho nabo bakaba batwara nk'inda z'indaro, ariko mu muco nge nakuriyemo yego nasabanaga n'abahungu, ariko nkamenya uburyo ngomba kwitwaramo. No mu nama ababyeyi bagendaga bangira nkamenya ko hari imico mibi abahungu bashobora nko kukujyanamo ukayirinda. Urabona nk'ibi byateye byo kunywa ibiyobyabwenge, ugasanga nka ugendeye nko mu bantu bafite umuco mubi, ugendanye nabo bakwigishije wa muco kunywa biri abiyobyabwenge bakwigishije wa muco wo gushaka inshuti kugira ngo zibe zaguha ibintu ngo nawe ubumukire ariko mu byukuri ntago ari ibyo ntago ari byo bituma umwana w'umukobwa abasha kugira umuco
n'izihererezo nkingi zimubwire nyine bitari ibyo ngibyo n'izihe nkingi kugira ngo azimenye uhagazeho nawe kugeza uyu munsi basobazibwiwe na mama nyogosenge n'indi muri abo ngabo wigiraho wigiyeho gukomera no kwihangana n'ubutwari kugira ngo ubashe kuwugera
inkingi nazamukiyeho kugeza na n'uyu munsi nakubwira nazihawe n'ababyeyi abavandimwe mbese ni ukuvuga ngo ni umuryango muri rusange umwana ntabwo yabaga ari uw'umubyeyi gusa umwana yabaga ari uw'abantu bose umuryango wose ukagufasha abaturanyi bakagufasha hagira umuturanyi usanga uri mu mico mibi wenda urimo nko kurwana akaba yafata akanyafu akagutsibura kandi ukumva ko utagomba kubabara cyangwa ngo umubyeyi wawe ababare ntago iyo nabaga nkozikosa wa ntanga wakumbona niyo wampanaga ntago byagomberaga umubyeyi wanjye ngo bigombere masenge nukuvuga ngo umuturanyi wese umwana yabaga ari uw'umuryango umuryango ugafatanya kumurera ukamugira inama niyo wabaga ugiye gusura abavandimwe bawe bo mu muryango bakakugira inama nta n'umwe watereraga undi kigiye rero niyo mpamvu mbona buri mubyeyi nawe agomba kwita ku mwana uwo ari we wese atagiye atabanje kureba niba ari uwe cyangwa ari uwa mukuru we akumva ko umwana uwo ari we wese ari umwana nk'uwe umwana yakora ikosa umubyeyi umubonye muri iryo kosa akabasha kumugira inama niyo mpamvu rero wenda ubona nk'imico imwe igenda isa naho itakara kubera ko ababyeyi bamwe batishimira ihanwa ry'abana babo ku bandi babyeyi umubyeyi ntago yifashe umwana wenyine ngo amwifashe bizashoboke bivuga ko umubyeyi agomba gufatanya n'abandi nawe ugafasha abandi mu burere bw'umwana
none se kumbona ugaragara nk'umuntu witonda cyane ninde waba warakukije mu muryango w'iwanyu wabikomeye kurinde
ngewe rero ubwitonzi mbonana nanjye nakugira inama ko wabutora rwose ugakurikiza bamwe muri twe mu muryango wawe ubwitonzi nabukuye ku babyeyi banjye ari data ari mama bose baritondaga wenda mu muryango baravuga ngo nta muryango uburi ikigoryi ntari hagiye harimo abantu badafite umuco mwiza ariko njyewe nazamukiye ku bari barimo bafite umuco mwiza cyane cyane kuri mama
wigeze gukomoza ku kintu cy'indazindaro muri iki gihe mbona abakobwa batwara indazindaro byariyongeye cyane nko mu gihe cyanyu se byari bimeze bite uwabaga yayitwaye se mwamugeneraga ikihe gihano
ni ukuvuga ngo bitewe n'umuco wari uriho icyo gihe n'imbere yanjye kuko mu gihe cyanjye ntabwo byari bikiriho hari hariho umuco wo kuvuga ngo umwana w'umukobwa natwara inda y'indaro bajye kumuroha baramurohaga bakamugenda bakamuta nko mu mazi agapfa bikarangira bamenya ko afite inda y'indaro bakamuroha ababyeyi bakabyihanganira bakumva ko umwana yakoze amahano wenda agiye no gutuma amapfa atera cyangwa agiye gutuma imvura ibura mu gihugu bakabyemera kuko cyabaga ari igihano cyafatiwe buri mukobwa wese watwaraga inda y'indaro bakagenda bakamuroha mu mazi cyangwa bakaba bamujyana nko mu ishyamba rya kure bakamuzirikamo ibisimba bikaza bikamurya njye rero mbona ikintu cyo gutwara amada cyane kuba cyaragiye kiyongera ubu ngubu ari ukubera ko nta gihano kikiriho cyo kuvuga ngo umwana w'umukobwa natwara inda arahanwa uretse ko nabyo ntabwo byabaga ari byiza urumva ubwicanyi kwica umuntu kubera ko yatwaye inda gusa ni twebwe tugomba nkamwe mwebwe mukiri batoya mukene no kugira imbere heza nimwe mugomba kugira uburyo mugomba kwitwara mukirinda gutwara indazi izo ndazindaro no kubera ko mubona ko nta bihano bikiriho ariko mugomba kugira uburyo mugomba kwitwaramo kugira ngo mutazahura n'izo nzitizi
niye nama se batanga ku mukobwa utwaye inda y'indaro
umukobwa watwaye inda y'indaro umukobwa watwaye inda y'indaro yaba yarangije kwitwara nta kindi wakora gusa nk'umubyeyi umufasha kurera uwo mwana gukamugira inama z'ukuntu adashobora kongera gusubira ku buryo atazongera guhura n'ibyo bibazo kandi nawe akabasha kugira bagenzi b'inama kugira ngo nabo batazajya bahura n'izo nzitizi
none se nko mu buzima bwawe bwose kuva mu bwana bwawe kugeza ubu ngubu ni ikihe kintu cyaba cyaragushimishije kikakubaka mu buzima bwawe
njyewe ikintu cyanshimishije mbere na mbere namaze kumenya ubwenge menya Imana nashimishijwe no kuba nkunda Imana nongera gushimishwa no kwiga nawe rero nk'inama nakugira mwe n'abagenzi bawe muri mu rugero rumwe nabagira inama yo gukunda Imana mukubaha Imana iyo wubashye Imana wubaha n'ikiremwa muntu ubikwiye ku Mana kandi mugakunda n'ishuri kunda ishuri kuko n'ubundi n'iby'Imana niho ugenda ubikura bitewe n'ubumenyi ugenda ukura no mu bitabo musoma ndumva ari izo nama naguha kosi
rero nowera niba ikibazo waba usigaranye kugira ngo turangize
nta kibazo turi
kimwe uranyuzwe n'ibisubizo nguhaye
nta kibazo rwose namungiye ndazishimye kandi nzazikurikiza
nawe ujye ubasha kugira bagenzi bawe inama ubabwire bimwe mu bintu bya kera byagiye bibaho nk'ibyo nkubwiye kandi ujye ubasha no kwegera n'abandi hari abandi bagiye bankuriye banduta bashobora kukubwira neza bakagusesengurira amakuru amateka y'ibintu bya kera bakugira n'inama.